kudeka, oh my babe, nikupe nini my love.
Kwako mimi sioni wala sisiki kabisa, siwezi kuambilika, nikupe nini my love.
Mapenzi matamu so kifani, mapenzi yamenikolea dia.
Nahisi raha nikiwa nawe, nani mwingine kaso wewe. Oh baby, I don't want nobody else but you.
Brother.